than your combination.
Okay, but in a kaye wakamova, in a panu nifuna kamova, polo sindi ne chakola, zina langa ndime hamova. But in a kaye wakamova, in a panu nifuna kamova, polo sindi ne chakola, zina langa ndime hamova.
Monday naifanya kazi, Tuesday naifanya kazi, Wednesday naifanya kazi, Thursday naifanya kazi. Oh, naifanya kazi, but Friday
naifanya kazi. Niko hapa naita kabia, ata kama sote jawabia. Jina langu ni Jaidia.
Wakati nakaye wakamuba, inyepano nifunga kamuba, polo sindi mechagulwa, jina langa ndime hamuba.
Do you want to be a?
Yes.
Do you want to be a?
Yes.
Cause I want to be a.
Yes.
Samani leta pombe, samani leta chupa yangu, samani leta gambe, samani leta chupa yangu.
Okay, bati nakaye wakamuba, inipano nifuna kamuba, polo sindi nechakulwa, zina langa nime hamuba.
Kweli na imisibia, niko hapa na itakabia, ata kama sote jawabia. Jina langu ni Jaidia.
Monday, muntuale bomba. Tuesday, muntuale bomba. Wednesday, muntuale bomba. Thursday, muntuale bomba. Muntuale bomba.
Come on Friday.
Samani leta pombe. Samani leta chupa yangu. Samani leta gambe. Samani leta chupa yangu.
Kweli na imisibia, niko hapa na itakabia, ata kama sote jawabia. Jina langu ni Jaidia. Kweli na imisibia, niko hapa na itakabia, ata kama sote jawabia. Jina langu ni Jaidia.
Kaye wakamuba, inipano